special to you, Otile Brown.
Oh, oh, oh. Otile Brown, imani nantuma unanisikia. Kwanza halivi, sina budi minaiki na kujulia.
Batman Shivo,
Shivo. Ulinipa motisha, hilo sifichi na weka wazi.
Wazi.
Uliponi video call, ukasema sipo vibaya. Nimejituma sana, ila milango bado imefunga. Ila nangangana, naamini na kintavuma. Ipige supporti kaka, I will prove it to you. Ukinyeka lebo ntaka, I request to you. Mama yangu mzazi aliva,
nisha ilipanda juu.
Kwa muziki lipongangana, juu ya supporti tu. Naomba nipe supporti.
Ah, Otile Brown,
mimi kijana mdogo.
Ah, Otile Brown,
ila nina kipaji.
Ah, Otile Brown,
natumai unanisikia kaka.
Ah, Otile Brown,
ta la 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 la. Otile Brown, unanisikia kaka. Wako shabiki mkubwa tena, naimba muziki Nike boy toka Makunga tena, ningali mbichi. Soko nauza mitumba ili nipate riziki. Sifichi itawafura, Shivo kinita mjini. Wimbo wako Regina ulitamba tena sana. Ukanipa matamanio kujiunga music industry. Ipige supporti kaka, I will prove it to you. Ukinyeka lebo ntaka, I request to you. Mama yangu mzazi aliva, pressure ilipanda juu. Kwa muziki lipongangana, juu ya supporti tu. Naomba nipe supporti.
Ah, Otile Brown,
mimi kijana mdogo.
Ah, Otile Brown,
ila nina kipaji.
Ah, Otile Brown,
natumai unanisikia kaka.
Ah, Otile Brown,
la 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 la. Otile Brown, Batman Shivo. Otile Brown, naomba nisikize kaka. Otile Brown, ah, oh, oh, oh.